Diana,
Kabarongo Kano kasao kumugongo Kabani kundongo yeah. Mwana mwala Uwa weza virungo yeah. Ize kukomba kovu Umi kwa karoto yeah. Uzanyiza suna suna Akanyama Anakaria Yanasika suna suna Akanyama Akanyama
Lofembile tukota Chivu ya gomu njowi kune musesa Kwenye miso buvozo bunyuma Webesu na filabo wepoza koze Mwude we utambula Kato ita baby baby pia 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 baby Ngalaba wali kumunwangi linyeda na kujoba Dayana manya watali ya fini koseno Akati priba kantoko ita kokeno Neweli wa sasi njimila webo bawendi Kulile tabuse baby chilibu vijeno I wanna be your lover baby just be my best girl Please be my one and anytime I feel it faster
You make me go insane.
Kabiri na sasa kakoti na kuze Nyagala kumitinge